deegaanka uu Dinley gobolka Bayo ka mid ah deegaanada sanooyinkii u dambeeyay sameeyay horumar badan oo dhanka nolosha, balse ay weli jiraan caqabado badan sida waxbarashada, biyaha, caafimaadka iyo goobaha dhalinyaradu ku madadaasho oo ay ka mid yihiin garoomada kubadda cagta. Gudoomiyaha deegaanka uu Dinle ee gobolka Bay, Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay, la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladaha bulshada ee ka jira aw Dinle, isagoo sheegay in dhinacyada waxbarashada, biyaha, ciyaaraha, caafimaadka ay baahi badan ka jirto, islamarkaana ugu baaqay hay-adaha ku shaqo leh inay ka soo jawaabaan.
Sadaha ta kor walay wasiirka waxbarashada nin dhagaha dhigay dugsi sar weli maneen kooyn maasiska lana ogaadeen maana horta wasaarado koofur galbeed intii aw Dinle deen badan ka nata deegmanaha ma maanaasha walaan kooda jaabka ka qaaday koodeen silay ma waliba mas-uulinatin ama wasiirinatin deegaanadan koonfur galbeed oo maanta oo kulmay iyo wasiirinat aw Dinleen wali kamid ee deegaamadaas ay kamid ay deenta may fadaan horta maana aan koorayeen maana wasaaradda caafimaadka iyo mayna rais wasaaradu kara arday wasaaradu waxbarashada iyo wasaaradda biyo wasaaradu maana ardayo dhon deegan kale laakin wali fadaan lamadaas sidiidas wasaaradu han deentaana maana ardaynin gudaan inta nagadan sidanka dhaqsa badan deentoon kale laankii maana la kun deen deegnay le wasiirka walbaase sayleena wasiirada baase masin laakin shugulkii lan edmidi deensa kale laan wel madis wasiirada tan leer la dhaari shugul lan edmidi shugulka lan edmidi ya maana arday baahidi ya ka jarta degmadan awdin marka walisan lana isin waydan maasan wasiiryal amar masan si hayna laakin walisan qotsadaana in mayna raayis kooytan degmadan degmad nabadaw xaalado ay maana arday baahiyoyin jaad ugaatan kan kuur galan walan wali ku qabad kortan ku qabatan may kale maana arday hilmaamay hadal hilmaam ma ka dhom wasaaradda maana arday sportiska wasaaradaas wali otsadaan mayna raayis malini maana sportiba dhisan wali rooga dhalinyar oo maana had iyo jeer maana arday baloonigaas ay ciyaaraw oo anka dambayay hadal lama maalmood ka hor goof gaduud iyo awdiin iyo mayna raayis anta ka ciyaarayeen ya ka tartamay geek hata maana geek hata inaad dheelahay marka si dhalinyaradaas oo dhirigelin helan wasaaradda sportiska iyo dhalinyaradii oo wali lana awdiin la mayna raayis meelad wasiir naga tii kamid ta walaalo mayna raayis nibdayaan wasiir kasta maana arday wali ballan qaadan intii soo amni jeerday una sugna waana baaxooyinka maana anta ka jaragna arag hatin hafis iyo nibid ka naga wasiirada dhamaan aanu inshaal qaadan wali otsadaan otsi oo maana arday duduub intan ka jeediyana in baahoyinka uu sheegadahayna neen fududaysan no ulusaysan marka insha Allah taala wali rajeyna otsigaan inta tixgeli doontan wali rajeyna maana arday in wala san xusuusayn leeyma una ta sheegahayna xaqiiqdi maana wali sin sinku guuhaayo maana arday eta ya arday rajeyna.